A Deceived Church by the World was preached on the 28th of the 6th, 1959, at Jeffersonville, Indiana, USA. Ibandla elikhohlisiweyo lihlabathi. Lo myalezo kaWilliam Branham washunyayelwa ngomhla wa-28 kweyesithandathu ngowe-1959 eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in Christ.
UYesu Kristu unyana wakhe wasipha izinto zonke ngesisa kuKristu.
We are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary.
Sinombulelo kuwe Nkosi, ngamalungelo esiwaphiwe ngelo dini likhulu libalulekileyo wanikela ngalo uYesu ngenxa yethu eCalvary.
That it reconciled us back into fellowship and to favor with Thee.
Ngoku lasixolelanisa kwakhona kubudlelane nasekuthandweni nguwe.
That we might have this consolation of knowing that it's written,
ukuze sibe nalentuthuzelo yokwazi ukuba kubhaliwe,
if ye abide in me and my words in you, you can ask what you will, and it shall be done unto you.
Ukuba nithe nahlala kum namazwi ami ahlala kuni, niyakucela nisukubani kuthanda nikwenzelwe.
Now we're grateful for this and pray that you'll give us faith to believe it with all that's in us.
Ngoku sinombulelo ngenxa yoku saye siyathandaza kuba usiphe ukholo lokuba sikukholelwe ngako konke ukukuthi.
Now let us lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life.
Ngoku masibekele bucala Nkosi konke ukubulaleka kwemini lonke ixhala lobubomi.
All the way from the janitor to the pastor,
konke ukusukela kumgcini sango ukuya kumlungiseleli,
that there would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us,
ukuze kungabi khonto konke ezingqondweni zethu ibe kukulinda siphulaphule ngenhlonelo kumoya oyingcwele ukuba athethe nathi,
that we might accomplish something good, to know more of Thee by our gathering together.
Ukuze sibe nokuphumeza into elungileyo, ukuze sikwazi ngokuthechatha ngokuhlanganisana kwethu ndawonye.
For Lord, truly that's why we come on this hot day.
Kuba Nkosi ngenene, yiloo nto esizele yona ngalo mhla ushushu.
Speak to us through Thy living word, and let the living word dwell in us and abide in us.
Thetha nathi ngelizwi lakho eliphilileyo. Wenze nokuba ilizwi lakho eliphilileyo lihlale kuthi, lihlale ngaphakathi kwethu.
That we might be shaped and formed not to the world,
ukuze siqinqeke sibumbeke hayi ngokwasehlabathini,
but be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God.
Kodwa sitshintsheke ngokuhlaziyeka komoya wethu sibe kubume bonyana kaThixo.
Oh, our hearts tremble when we think, and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God.
Oh, inhliziyo zethu ziyagunga sakucinga novuyo luyaphuphuma emphefumlweni yethu ngokwazi nje ukuba singabizwa ngokuthi singonyana nentombi zikaThixo.
We stand on the very brim of His second coming.
Sime kanye phezu kwedini lokuza kwakhe kwesibini.
And all nations and kingdoms quivering under our feet.
Yaye zonke izizwe nezikumkani zincancazela phansi kwenyawo zethu.
All things of the world is vanishing.
Zonke izinto zehlabathi ziyanyamalala.
But knowing that someday He shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end, or it'll never be moved.
Kodwa siyazi ukuba ngenye imini uyakuza sithabathele kubukumkani obuthile apho kungasayi kubakho siphelo okanye obungasayi kuzanyazanyiswa.
And to think that we are now the subjects of that kingdom.
Kwaye kucinga nje ukuba khona ngoku singamalungu obo bukumkani.
Oh God, circumcise our heart and ears today, by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word.
Oh, Tiko Yalusa, inhliziyo zethu nendlebe namhlanje ngomoya oyingcwele ngokuhlamba kwamanzi elizwi.
For we ask it in His name and for His glory. Amen.
Kuba oku sicela ngegama lakhe, sicelela uzuko lwakhe. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Ndifuna ukusondela kwingongoma kusasa nje.
For I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service.
Kuba bendiza kuthetha ngento eyahlukileyo kancinci ukuba bekuza kubakho inkonzo yempiliso.
But we announced that the prayer cards to be given out at 8 till 8:30 or 9 o'clock.
Kodwa sivakalise ukuba amakhadi okuthandazelwa ayakukhutshwa ngentsimbi yesibhozo kude kube licala lesibhozo okanye ngentsimbi yethoba entloko.
And I just Billy come up the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here. So he didn't give out prayer cards.
Kwaye ndiza uBilly ufike phaya endlwini kwimizuzu embalwa edlulileyo wathi bekungekho mntu noko apha waze ke akabina kukhupha amakhadi omthandazo.
So I thought of taking this text for a correction of the church.
Ngokusi ndicinge ngokuthatha lengongoma ukuze ibe sisilungiso sebandla.
Now I want to speak on the subject of a deceived church by the world.
Kwaye ndifuna ukuthetha ngengongoma yebandla elikhohlisiweyo lihlabathi.
I wish to read some now out of the book of Judges, the 16th chapter. Beginning with the 10th verse.
Ndifuna ukufunda indawo phaya kwincwadi yabagwebi isahluko seshumi nesithandathu siqale ngomqolo weshumi.
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me and told me lie.
Wathi uDelila kuSamsoni, yabona udlale ngam wandixokisa.
Now tell me, I pray thee, wherein thou mightest be bound.
Khawundixelele kaloku ukuba ungakhonqwa ngantoni na.
And he said unto her, If thou bind me fast with new ropes that never were occupied.
Wathi kuye, ukuba bathe ukundikhonqa bandikhonqa ngentsontelo ezintsha ekungasetyenziswanga msebenzi ngazo.
Then shall I be weak and be as another man.
Ndothi fehle ndibe njengomnye umntu.
Delilah therefore took new ropes and bound him Therewith and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson.
UDelila wathabatha intsontelo ezintsha wamkhonxa ngazo. Wathi kuye, AmaFilisti aphezu kwakho, Samson.
And there was liers in wait abiding in the chamber, and he brake them from off his arms like as threads.
Ke abalaleli babehleli egumbini, wazijaca emikhonweni yakhe njengemisonto.
And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me and told me lies.
Wathi uDelila kuSamson, udlale ngam unangoku undixokisa.
Tell me where thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest 7 locks of my head with a web.
Ndixelele ungakhonqwa ngantoni na. Wathi kuye, ukuba uthe waluka izihlwitha ezisixhenxe zentloko.
And she fastened it to the pins and said unto him, The Philistines be on thee, Samson.
Waziqinisa ngezikhonkwane wathi kuye, AmaFilisti aphezu kwakho, Samson.
And he awakened out of his sleep and went away with the pins of the beams and with the web.
Wavuka ebuthongweni bakhe, wasincothula isitsaba sokuluka kwanemisonto yaso.
And she said unto him, How canst thou say I love thee? When in thine heart is not with me.
Wathi kuye, ungathini na ukuthi uyandithanda, ukanti inhliziyo yakho ayinam.
Thou hast mocked me these 3 times, and hast told me wherein thy great strength lies, and hast not told me wherein thy great strength lies.
Undikhohlisile ezihlandlo zozithathu, akwandixelela ukuba asenini na lamandla akho angaka.
And it came to pass, when she had pressed him daily with her words and urged him, so that his soul was vexed unto death.
Kwathi akumxina ngamazwi akhe zonke imini emele, wakhathazeka umphefumulo wakhe wasingisa ekufeni.
And he told her all his heart and said unto her, there has not come a razor up on my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb.
Wamxelela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye, isitshetshe sokucheba sizanga sisondele enhlokweni yami ngokuba ndingumahlulwa kaThixo kwasezizalweni sikama.
If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like another man.
Ukuba ndithe ndachetywa, osuka kum amandla am, ndithi fehle, ndibe njengabantu bonke.
And when Goliath saw that he had told her all his heart, she sent and called the lords of the Philistines, saying, come up this once, for he has shown me all his heart.
Wabona udelile ukuba umxelele yonke inhliziyo yakhe. Wathumela wabiza izikhulu zamaFilisti esithi, nyukani esisihlandlo ngokuba undixelele yonke inhliziyo yakhe.
And the lords of the Philistine came up unto her and sought money in her, brought money into her hand.
Zenyuka zaya kuye izikhulu zamaFilisti zafuna imali khona okanye zinemali esandleni sazo.
And she made him sleep upon her knees. And she called for a man, and he caused him to shave off the 7 locks of his head.
Wamlalisa emathangeni akhe, wabiza umntu, wazicheba izihlwitha zosixhenxe zenhloko yakhe.
And began to afflict him, and his strength went from him.
Waqala ke ukumqoba, emkake amandla kuye.
And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself.
Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samson. Wavuka ebuthongweni wathi, ndiyakuphuma esisihlanto njengezinye izihlandlo ndizivuthulule.
And he wished not that the Lord had departed from him.
Wayengazi yena ukuba uYehova umkile kuye.
Now I wish to read for a text for this subject found over in the book of Revelations, the 2nd chapter, beginning with the 21st and the 23rd verses.
Ngoku ndinqwenela ukufunda ukwenzela isicatshulwa sale ngongoma efumaneka ngaphaya kwincwadi yesitshilelo isahluko sesibini ukuqalela kumgca wamashumi amabini ananye nomgca wamashumi amabini anesithathu.
And I gave her space to repent of her fornications, and she repented not.
Ndamnika ixesha lokuba aguquke kuwo umbulo wakhe akaguquka.
Behold, I will cast her in to a bed, and them that commit adultery with her unto great tribulation, except they repent of their deeds.
Yabona ndiyakumphosa elukhukweni nabo baqeqeza kunye naye embandezelweni enkulu ukuba abathanga baguquke emisebenzini yabo.
And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts.
Nabantwana bakhe ndibabulale ngokufa azi amabandla onke ukuba mnandi ngulowo uphengulula izinso nenhliziyo.
And I will give unto every one of you according to your works.
Ndininike elowo ngokwemisebenzi yenu.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Yanga inkosi ngongeza intsikelelo yayo ekufundweni kwelizwi layo.
Samson, great deal like the church, started off right.
USamson ngokufana kakhulu nebandla waqalisa kakuhle.
He started off in the right direction.
Waqalisa ngokubhekisa kwicala elililo.
He started off and was called a mighty man of valor.
Waqalisa ke wayebizwa ke ngokuba uyindoda enamandla ekhaliphileyo.
He started out serving the Lord in keeping his words and doing his commandments.
Eka waqala ngokukhonza inkosi ekugcineni amazwi ayo nasekwenzeni imiyalelo yayo.
And that was somewhat like the church.
Londo ke yayibufana nebandla.
It started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot.
Laqalisa ngo njengokuba besinokutsho ngokwentetho yehlabathi, laqalisa ngonyawo lwasekunene.
Started to keep the commandments of the Lord.
Waqalisa ukugcina imiyalelo yenkosi.
And as long as Samson followed the Lord used Samson.
kwaye okoko nje uSamson wayelandela inkosi inkosi yamsebenzisa uSamson.
For God can keep anyone and use anyone that will follow after him. For it's God's business.
Kuba uThixo uyamgcina amsebenzise nabani na ukuthi alandelane naye kuba oko kungumsebenzi kaThixo.
But when we turn to a side away from the things of God, then God cannot use us any longer.
Kodwa ukuba sithi sijikele ecaleni simka kwizinto zikaThixo ngoko uThixo anakuba nakusebenzisa kwakhona.
When we walk steadfastly after the commandments of God,
xa siya kuthi silandele ngokuthe nqi imiyalelo kaThixo,
when we stay in the pages of the Bible and worship by the written word,
xa siya kuthi sihlale sikumaphepha eBhayibhile sinqule ngelizwi elibhaliweyo,
worship him in the spirit and in the truth of the word,
simnqule ngomoya nangenyaniso yelizwi,
then God can use any individual.
Ngoko uThixo kunokumsebenzisa nawuphina omnye umntu.
But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer.
Kodwa sakuthabatha imbono yokuguqukela ecaleni kwenye into, uThixo akanakuba samsebenzisa lo mntu kwakhona.
So Samson makes a very outstanding representation of the church of today.
Ngoko uSamson umele ibandla namhlanje ngendlela eyodwa.
When the church started, God could use the church.
Ekuqaleni kwebandla uThixo wayelisebenzisa ibandla.
For the church walked diligently after the commandments of the Lord.
Ngokuba ibandla lalihamba ngokukhuthala lilandela imiyalelo yenkosi.
Kept all of his judgments and his statutes and done all of his commandments, and God was with the church.
Lizigcina zonke izigwebo zayo nemimiselo yayo. Liyenza yonke imiyalelo yayo. UThixo ke wayenalo ibandla.
But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church.
Kodwa kukhangeleka ngathi kukho indawo etyhafisa ngeyona ndlela phakathi kwebandla.
Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield.
Kumbula asikho kutyelelo tyasendle koko sikwithafa ledabi.
Many people just think that when they become a Christian, that that's all they need to do, that that settles it forever.
Abantu abaninzi bacinga ukuba bakuba ngamaKristu yilonto kuphela abamelwe kukuyenza, kubeke kuphelile kube kudala.
As they are a Christian, then everything's going to come easy.
Njengokuba bengamaKristu nje yonke into iyakuzalula.
Don't never get that in your head.
Ungake uyifake enhlokweni yakho lonto.
For I become a Christian to fight. Fight the good fight of faith.
Kuba ndaba ngumKristu khona ukuze ndilwe. Ndilwe idabi elihlelo khona.
I become a Christian to get in the battle line.
Ndaba ngumKristu ukuze ndingene kwizintlu zedabi.
We are Christian soldiers. And we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy.
Singamajoni obuKristu kwaye sifanele ukuba siqeqeshwe, sikhuliswe, sibazi bonke ubuchwepheshe botshaba.
To know how to fortify, to know how to fight the fight.
Ukuze sazi indlela yokuzinqabisa, ukuze sikwazi ukulwa idabi.
And we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us.
Kwaye oko singakwenza kuphela njengokuba umoya oyingcwele eyityhila kuthi.
We cannot take what some other nation tells us when we go to war. Some of their ideas.
Asinakuthatha into esicelwa sesinye isizwe esithile xa sisiya emfazweni. Ezinye zembono zabo.
But we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas he would give us.
Oko simelwe kukuthabatha imbono ezizethu, indlela umoya oyingcwele ukusikhokela ngayo, ngokuba zintoni na imbono ayakusinika zona.
Because he is the commanding chief of the army of the Christian.
Ngokuba nguye umphathi mkhosi oyinhloko womkhosi wamaKristu.
Samson did good. He was a great man. Until he began to kind of, we would call it, scallywag around.
USamson wenza ukuhle waba indoda ebalulekileyo. De waqalisa ukubo njengokuba sinokuyibiza ukuchiniza esithubeni.
Until he began to get off of his own territory.
Wade waphuma ecaleni esuka kumhlaba ongowakhe.
And the church didn't run well and was all right until they began to get off of their territory.
Nebandla ke lalibaleka kakuhle bade baqalisa ukuphuma kumhlaba ongwabo.
Samson began to flirt.
USamson waqalisa kuba ngumncokolisi.
And he was not flirting with Israel, ladies, girls. He began to flirt with a Philistine girl.
Kwaye wayengancokolisani nantombi zamaSirayeli. Waqalisa ukuncokolisana nentombi zamaFilisti.
And that's somewhat similar to what the church did.
Oko ke kubufana nento enziwa libandla.
It never began to make love with its own. It got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers.
Alizange liqalise ukuthandana nabalo lasuka laphuma ecaleni lilandelana nabangakholwayo laza laqalisa ukuncokolisana nabangakholwayo.
That's where we made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right.
Nako apho senza khona enye zethu ezinkulu impazamo ezinkulu kuxa ibandla laqalisayo ukwenza izinto ezingalunganga.
It began to keep like Samson bad company.
Laqala ukuba njengo Samson lanabahlobo abangalunganga.
Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right.
USamson lonke ixesha wayesahamba kunye nabantu benkosi waqhubeka kakuhle.
But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble.
Kodwa akufika kubena ncokolisane nempi engalunganga wangena enkathazweni ke ngoko.
And that's the way it is with the church.
Yindlela kuyiyo ke leyo nakwibandla.
When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit.
Ngoku yayibandla lalilandela ngentlonelo yonke imihla ekukhokeleni komoya oyingcwele.
God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church.
UThixo abasikelela kwaye imimangaliso nemiqondiso nezimanga yalilandela ibandla.
But when he began to keep bad company with the world.
Kodwa lathi laqalisa ukuzibandakanya nabahlobo abangalunganga nehlabathi.
One of the worst things it done and the first things it done, it began to organize.
Yenye zona zinto zimbi lakha lazenza laqalisa ukugaya lisenza ukugaya.
Breaking up fellowship amongst other believers. Because it found out that nations were organized.
Lisaphula budlelane phakathi kwamanye amakholwa ngokuba bafumanisa ukuba izizwe zisibumbile.
But this great gospel is not dedicated to one nation or one people.
Kodwa le evangeli inkulu ayimiselwanga isizwe esinye okanye abantu abanye.
It's dedicated to whosoever will let him come.
Amen.
All nations, kindreds, tongues, and people.
Imiselwe lo uthandayo ukuza makeze zonke izizwe imizalwana ilwimi nabantu.
God never did intend for us to draw boundary lines.
UThixo akazange anqwenele ukuba sikrwele emida.
But man wanted to be like they compare or to a copy after.
Kodwa abantu bafuna ukufana bayafanisa balinganise omnye.
Go like the world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success.
Bahambe njengo ngoko lenzayo ihlabathi. Bathethe izinto elizithethayo. Benze okuyimpumelelo ngendlela eliphumelele ngayo.
We cannot never be a success doing anything the world does.
Asinakuze sibe nampumelelo sisenza nantoni na enziwa lihlabathi.
We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things.
Singane mpumelelo kuphela xa silandelana nemimiselo kaThixo nendlela yakhe yokwenza izinto.
We can never be by pattering after the world.
Asinakuze siphumelele ngokufuzisela kwihlabathi.
If the cigarette company has met their greatest success by television.
Ukuba inkampani zemidiza zibe neyona mpumelelo inkulu yazo ngomabona kude.
And the beer and the whiskey crowds has made their great success through the contribution of television.
Namaqela otywala newhiskey ayenze impumelelo yawo enkulu ngenxa yegalelo likamabona kude.
That's no sign that the church shall make its success by television.
Ayilo Paul okuba elo ibandla liyakuba nempumelelo yalo ngomabona kude.
The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit.
Impumelelo yebandla isekushunyayelweni kwevangeli yamandla kaThixo nokubonakalaliswa komoya.
We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies.
Asinakutsho ukuthi ngenxa yokuba umabona kude eyenzele oku noku inkampani yomdiza nezinye iinkampani.
We do not have any scripture to compare with them people.
Asinaso nasinye isibhalo sokuzama ukuzithelekisa nabo bantu.
And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do.
Kwaye nje ukuba sayenza loo nto singatsala amanani amakhulu abantu kodwa asiyo nto besimisele ukuba senze yona leyo uThixo.
We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success.
Sicinga ukuba ngenxa yokuba sizikhola sonke, siziphakamisile, sinemibutho emikhulu, sizenza izinto ezinkulu ezigqamileyo ukuba zenzeke, yimpumelelo leyo.
We are dying daily on our feet, spiritually speaking.
Sifa mihla le, simi ngenyawo.
If we stood 10 million strong this morning and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand 10 strong with the Holy Spirit with us.
Ukuba besimisile ishumi lesigidi ubuninzi kusasa nje ube umoya oyingcwele ungenathi besinokwenza ngokungaphezulu ngeshumi lobuninzi xa umoya oyingcwele enathi.
We cannot compare with the world.
Asinakuzithelekisa nehlabathi.
One of the first things was the church began to organize themselves.
Enye izinto zokuqala ke yayikukuba ibandla laqala ukuzenza umbutho.
The first organization was the Catholic Church. And then come the Lutheran Church.
Umbutho wokuqala yayilibandla lamaKatolika kwaza kweza elamaLuthere ibandla.
When they organized in the Catholic Church to make it an organization.
Ngoku yaba bebuthana kwibandla lamaKatolika besenza umbutho.
One day there was a cry. The Philistines is on me. Samson.
Ngenye imini kwabakho umkhwazo. AmaFilisti aphezu kwakho, Samson.
And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church and Martin Luther came forth.
USamson ke wayijaca imisondo embophelelo zecawe yamaKatolika wavela ke uMartin Luther.
With the organization.
Nombutho.
Then they bound the church with another cord. As Deliah did.
Baza balibopha ibandla ngenye insondelo njengokuba wenzayo uDelila.
And they began instead of having God call men who were called by the Holy Spirit.
Baza baqalisa endaweni yokuba namadoda abizwe nguThixo, amadoda wayebizwe ngumoya oyingcwele.
Maybe didn't know their ABCs. But they know Christ.
Mhlawumbi engabazi o ABC bawo.
Then the church got stylish and fashioned after the political speakers.
Lasuka ibandla lanezimbo lenza kanye ngokwezithethi zopolitiko.
And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity.
Kwafuneka banike abashumayeli babo isidanga zobugqirha. Wonke umuntu kwafuneka ukuba abe ngugqirha obungcwele.
That was another card to bind the church.
Yayingomnye umsonto lowo wokubopha ibandla.
Men go off and study. Each seminary tries to produce a better scholar.
Amadoda aphambuka ayakufunda. Ziko lemfundo ngalinye lizama kuvelisa isifundiswa ezingcono.
So that their churches can brag. Our pastor is a doctor of divinity.
Ukuze ibandla labo liqhayise umfundisi wethu ungugqirha obungcwele.
What did they do? One tried to have more knowledge than the other.
Baze benza ntoni? Omnye wazama kuba nolwazi oluthechatha kunomnye.
Well, that doesn't mean anything in the sight of God.
Ay, Ayithethi into loo nto phambi kothixo.
And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it.
Kwaye akukho mfuneko yakubana uphina umntu athabathe ulwazi lwakhe lwasemhlabeni azalinge ukukholisa uthixo ngalo.
It's an abomination in the sight of God.
Lulisikizi phambi kothixo.
You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the scripture.
Awunakuze umkholise uthixo ngamabhongo asemhlabeni nolwazi ngokuba lububutshaba kuthixo sitsho isibhalo.
He cannot do it.
Akangeke ayenze loo nto.
And each one tries to have all the knowledge.
Ngamnye ke uzama ukuba nalo lonke ulwazi.
They know just what to do and the words to say.
Bayazi kanye ukuba mabathini na kunye namazwi amabawathethe.
And it becomes just a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin.
Isukeke ibe intetho yezopolitiko endaweni umbonakaliso wamandla umyalezo kamoya ingcwele otshona enhliziyweni yomuntu abhaqa isono.
They're trained for political talks.
Baqeqeshelwe intetho yezopolitiko.
We don't need that.
Kwaye asiswele loo nto.
Paul said the word come to us not only of the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost.
UPaulos wathi ilizwi leza kuthi kungekuphela okanye ivangeli kungengalo ilizwi kuphela kodwa ngamandla nokubonakalaliswa komoya oyingcwele.
That brought the gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost.
Nanso into eyazisa ivangeli ukubonakalalisa amandla kamoya oyingcwele.
But all these men go off to seminaries. And they learn great educations, how they must stand before the people, how they must present themselves.
Kodwa onke lamadoda ayaphuma aye kumaziko emfundo aze afunde imfundo ezinkulu ukuba beme njani naphambi kwabantu indlela amabathethe ngayo.
How they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar.
Indlela amabanxibe ngayo nababenze ngayo akufuneki basebenzise ubizo magama oluphosakeleyo.
Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man.
Ngoku ilungile loo nto kwintetho yezopolitiko. Kodwa asilangazeleli mazwi achayitisayo abantu.
Paul said the gospel that I preached didn't come like that. When it comes to the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstration.
UPaulos wathi ivangeli endiyishumayelayo ayizange ize kanjalo. Kodwa yeza ngokuhlaziya kokomoya oyingcwele nokubonakalaliswa kwamandla.
Come by a right form speech. That your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man.
Ayizingo kwentetho eyilwe kakuhle ukuze bulumko benu okanye ithemba lenu lingabi sebulumkweni babantu.
But it comes through the demonstrations of the power of the risen Christ.
Kodwa iza ngokubonakalaliswa kwamandla kaKristu ovukileyo.
That's the gospel.
Iyo leyo ke ivangeli.
To know him in the power of his resurrection.
Ukumazi esemandleni ovuko lwakhe.
Each one tries to think he's a little smarter than the other man.
Umuntu ngamnye uzama ukucinga ukuba ulumke ngokuthe khatya kancinane kunomnye umuntu.
Each denomination, the Methodists say, we got the smartest man.
Hlelo ngalinye amawisila ayakuthi sineyona ndoda ilumkileyo.
The Baptists will say, and the Church of Christ, and so forth. They all, we're the smartest.
Amabaptisti ayakuthi nebandla lika Kristu nezinye sisonke thina singabona abalumkileyo.
Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel.
Thina abantu bethu asivumeli wonke umuntu nje ophansi ukuba aphume ayokushumayela ivangeli.
But they handpick them.
Koko babakhomba ngeminwe.
God have mercy. Handpick them.
Oh, Thixo yiba nenceba. Babakhomba ngeminwe.
If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church.
Ukuba bazaliswa imfundiso ethile yabo, bazeke babeke ebandleni.
God can't touch him in no way.
UThixo akanayo kwandlela yokumchukumisa.
I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost.
Ndifuna ukushunyayezwa ngumuntu okhonjwe ngumoya oyingcwele.
God has raised them. Not picked by man or denominations.
Of verse ngithixo onganyulwanga ngabantu okanye amahlelo.
All knowledge, they say, oh, we know all about it.
Lonke ulwazi bathi oh sazi konke malunga nalo.
And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it.
kwaye abanye babo abamazi nonobumba oqala kamoya oyincwele bayamkhanyela.
It reminds me of a little book I read one day in California about 10 years ago.
Oku kundikhumbuza ngencwadana endakhanda ifunda ngenye imini eCalifornia malunga neminyaka elishumi eyadlulayo.
I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author.
Ndayifumana kwivenkile yencwadi endala ndiyalibala ukuba yayingubani na umbhali.
Just a little 10 cent book. But it had some good sense to it. Though it seemed jokingly and cunningly.
Incwadi nje encinane yeshumi lesenti kodwa yayinobunyaniso bezinto zengqondo kuyo nangona ibonakala iyehlekisayo nenobuqhinga.
But I found something in there that sounded like God to me.
Kodwa ndafumana into apho eyavakala njengothixo kum.
And one of the little stories started out like this.
Elinye ke lamabalana laliqala ngolu hlobo.
One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he had all the knowledge that there was to be known.
Kenye insasa kwihoko enkulu yenkuku. Kwakukho umqhagana othile owawucinga ukuba wawunalo lonke ulwazi olunokwaziwa.
So he flies up on a box and beat his little bill against the box 4 or 5 times. Threw back his little head and crowed like you never heard a rooster crow.
Wabhabha ke ngoko wakhwela phezu kwebhokisi wabetha umlonyana wawo ebhokisini. Kane mhlawumbi kahlanu kwayibhekisa ngemva intlokwana yawo wakhonya ngendlela ongazange uve ukhonya ngayo umqhagi.
And the others, he attracted their attention.
Eminye ke wenza ke ukuba itsho imamele.
And he said, ladies and gentlemen of this chicken pen.
Wathi, manene nani manenekazi, ale hoko yenkuku.
I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed.
Ndingathanda ukhe ndithethe nani nonke ngaletsasa ngenkqubo ethile efundisayo esandula ukuyiqulunqa.
That I have required a lot of knowledge in my studying as he pulled his little glasses over his bill.
Wathi ndifunde ulwazi oluninzi ekufundeni kwam. Utsala indondwana zawo phezu komlomo wawo.
And he said, I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge.
Waze wathi, ndigqibe kwalokuba thina zinkuku singaziphuhlisa ngemfundo ethe kratya.
Therefore, I can tell you that if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better. Prettier feathers.
Ngoko ke, ndiyanixelela. Ukuba siyakumba, sisebenze kwihoko ethile okanye umngxuma, siyakufumana isakhamzimba esithile, esiyakusenza ukuba sikhonye ngokungcono, sibe neentsiba ezinhle kunoku.
And oh, I can tell you how we can better ourselves in many different ways.
Kwaye oh, ndinganixelela indlela esinokuthi siziphucule ngayo ngendlela ezininzi ezahlukileyo.
And the little pullets with their little red combs, they just cackled and said, isn't he a darling?
Izikhukazana ke zitsho ngaloo mangelo azo mancinci abomvu sasuka zakokoza sathi akaso sithandwa ke.
And they certainly admired him.
Zambuka ngenene ke.
Oh, he is such a brilliant rooster.
Oh, ungumqhagi olumkileyo.
Reminds me of some of these years. Seminary preachers.
Oku kundikhumbuza abanye babashumayela apha baphuma kumaziko emfundo.
Such a brilliant man.
Indoda enengqondo olwahlobo.
There's no need of us hanging around the rest of chickens. We all ought to go with him.
Akukho mfuneko yakuba sijikeleza apha esithubeni nezinye ezinkukhu. Simelwe ukuba sihambe nayo sonke.
Well, before the little fellow got his speech finished, there was another little chicken that didn't have such bright feathers.
Kwalunga. Phambi kokuba loo mfo omncinane ayigqibe intetho yakhe kwakho enye inkuku eyayingenazintsiba zikhazimla olo hlobo.
Come running in from the rest of the chicken yard and said, boys, just a minute.
Eyangena ibaleka isuka phakathi kwezinye iinkukhu zeyadi yenkuku yaze yathi, bafana umzuzu nje.
I just heard the latest bulletin on the radio.
Ndisandula ukuva ezona zintsha iindaba kunomathotholo.
Chickens went up 4 cents on the pound. We're all going to the slaughter tomorrow.
Iinkukhu zinyuke zaya kwisenti ezine ngeponti sonke siya ekuxhelweni ngomso.
What good your knowledge go to do?
Luya kubana luncedo lini ulwazi lwakho?
Brother, all the knowledge that we can accumulate, what good does it do? We're 6 foot of dirt.
Mzalwana lonke ulwazi osinokulufumana lwenza luncedo luni? Sizinyawo ezintandathu zothuli.
We're all dying by inches and by minutes.
Sonke sifange inchi nangemizuzu.
Our knowledge means nothing.
Ulwazi lwethu aluthethi nto.
We want to know him.
Sifuna ukwazi yena.
But they do that.
Kodwa bayenza lonto.
As I was remarking some time ago about a certain little canary.
Njengokuba bendithetha kwixesha elidlulileyo ngomlonjana othile.
And he thought he knew all the knowledge that it need to be known.
Wacinga ukuba wazi lonke ulwazi olumele ukwaziwa.
And he knew so much that he could tell all the rest of the canaries about the human beings.
Wawusazi kakhulu ke kangangokuba wawunokuyixelela eminye imilonji ngabantu.
So he flies up on his cage and he begins to speak about the human beings. How he know it all about them.
Wapapa ke wemaphezu kwendlwana yawo waqalisa ke ukuthetha ngomuntu indlela wawusazi ngayo yonke into ngaye.
And all of a sudden a professor from Purdue walked up and began to speak some high polished words to him.
Kwaze kwathi ngesiquphe unjingalwazi ovela ePurdue wathi gqi waqalisa ukuthetha amazwi alungiswe kakhulu kuwo.
And the little fellow batted his eyes and turned his head.
Umfomncinci wesuka waqhwanyazisa amehlo akhe wajika inhloko yakhe.
Now he had eyes, he could see the professor.
Ngoku wayenawo amehlo wayekwazi ukuyibona injingalwazi.
He had ears, he could hear him.
Wayenazo indlebe wayekwazi ukumva.
But of course he didn't know what he was talking about.
Kodwa kakade wayengayazi into awayethetha ngayo.
Why? He's got a canary brain.
Kuba unengqondo yomlonje.
He's just a bird brain.
Uyingqondo nje yentaka.
That's all he's got.
Yiloo nto kuphela onayo.
He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings.
Awunayo ingqondo yomntu, ngoko ke awunakucinga njengomntu.
And neither can a human being think like God.
Ngokunjalo akanako umntu ukucinga njengoThixo.
You're human. All the worldly knowledge is no more than a canary brain.
Ungumuntu kwaye lonke ulwazi lomhlaba luyonto ingaphezulu kwengqondo yomlonje.
All you do, you just hurt yourself with it.
Konke okwenzayo uyazenzakalisa njengakho.
You got to have the mind of Christ.
Kufuneke unengqondo kaKristu.
The reason people go and join organizations and substitute a handshake instead of the new birth, they're trying to bypass the new birth.
Isizathu sokuba abantu bajoin imibutho baze bamise ukubamba isandla endaweni yozalo olutsha bazama ukulutsiba uzalo olutsha.
They don't want the new birth.
Abalufuni uzalo olutsha.
And they know we teach it in the Bible, so they want to substitute something for it.
Kwaye bayazi ukuba sifundisa iBhayibhile, ngoko ke bafuna ukumisa enye into kuloo ndawo.
And the Pentecostal people are just as bad. Trying to substitute something.
Naba kwa moya ke abantu bonakele ngokunjalo bazama kumisela enye into.
They want it in class. It must be just so classy.
Bafuna kuba ibe yeyodidi. Bafuna kuba ibe yeyodidi olohlobo.
We'll shake hands and join the church and be sprinkled or baptized or something.
Siza kubamba isandla sijoine icawe siphehlelelwe okanye sibaptizwe okanye enye into.
They're afraid of the new birth.
Ayaloyika uzalo olutsha.
I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it.
Kamanye amaxesha ndiye ndive ngathi umnquba kaBranham uyawuloyika.
Now we all know that a birth, I don't care where it is or whereabouts, it's a mess.
Ngoku siyazi sonke kuba uzalo andikhathali nokuba luphina okanye phina malunga phina luyimbutyulele.
If a baby's born on a shuck pile, on a hard floor, or in a paint-decorated hospital room, it's a mess anyhow.
Ukuba usana luzalelwe phezu kwemfumba yamakhasi phezu komgangatho olukhuni okanye kwigumbi elipinki elihonjisiweyo kakuhle lesibhedlele luyimbutyulela nangoko.
A birth of a calf, birth of anything else is a mess.
Ukuzalwa kwethole, ukuzalwa kwayo nantoni na yenye kuyimbutyulela.
And the new birth is nothing less than a mess.
Nozalo olutsha ke alusileli nganto ekubeni yimbutyulela.
But people are so starchy.
Kodwa abantu banenkani kakhulu.
We'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry and beat on the altar and cry out.
Sizakwela siye apho babamba khona izandla. Sizakwela siye ngapha apho bangabhombolozi bakhale khona bebethe isiguqo bekhala.
You want to be too human.
Nifuna kuba ngabantu kakhulu.
What we need is birth, dying out that brings forth life.
Into esiswelayo luzalo, ukufa kuphele ukuze uvelise ubomi.
A seed, an old potato, a seed potato. You take that potato and put it in the ground.
Imbewu itapile endala, imbewu yetapile. uthabatha la tapile uyifake emhlabeni.
Until you can have new potatoes, that old potato has to rot.
Ude ube netapile ezintsha, la tapile indala kufuneka ibolile.
A corn cannot produce new life until it's rotten.
Ukhozo anakuvelisa ubomi obutsha lude lube lubolile.
And a man or a woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten dead.
Kwaye indoda okanye umfazi abanakuze balufumane uzalo lutsha kude kube ukulumka kwabo nobuqu babo bubolile bafa.
Die out at the altar and scream. Get all messed up. To a place of starch gets out of your collar and you're born again by the Spirit of God.
Kufe maphela esigukweni kukhalwa. Ube imbutyulela nje ude ufikelele kwindawo yokuba sonke isikhandana esinaso siphele ube uzelwe ngokutsha ngomoya kaThixo.
I don't care if you squall, speak in tongues, jump up and down, thought like a chicken with his head off. You're bringing forth new life.
Andikhathali nokuba uyakhala uthethe ngelwimi uxhume unyuke usihla ubhabhazele kwenkukhu enqunyulwa intloko uza kuvelisa ubomi obutsha.
But we substituted something for it.
Amen.
We want the classical way.
Kodwa ke samisa enye into endaweni yakho. Sifuna indlela yabodidi ngokuqinisekileyo.
The other day, Friday, wife and I was going to the store.
Ngenye imini ngolwesihlanu inkosikazi kunye nam sasiya evenkileni.
I don't mean to harp on this.
Andizami kuziqhayisa ngale nto.
But as we went down the street, I just kept turning my head one way for the other, naked women.
Kodwa sathi sehla ngestrato. Daba soloko ndiyiguqulela kweli cala neliya inhloko yam abafazi abahambaze.
I promised God when I was a blind man, if he'd heal my eyes, I'd look at the thing was right.
Ndamthembisa uThixo ngokuyanda ndiyimfama ukuba ngaphilisa amehlo am ndiyakujonga kwinto elungileyo.
I keep a little cross hanging in my car.
Kwaye ndigcine umnqamlezwana ujinga emotweni yam.
When I see such as that, I'll look at the cross and say, oh God, that's my refuge. As I looked at the cross,
and bona izinto ezinjalo ndijonga emnqamlezweni ndithi oh Thixo nanze inqaba yam njengokuba ndijonga emnqamlezweni.
I've seen those women.
Ndababona abo bafazi.
Mita said we haven't seen one woman today that's got on a skirt.
Mita wathi asikhange sibone nomfazi omnye namhlanje onxibe isket.
And she said, Bill, look at that woman there. With those little straps around the top of her body.
Was what Bill? Kangela namfazi phaya unalamityana ijikele emandla emzimbeni wakhe.
Said, you mean to tell me that woman don't know that's wrong?
What uthetha ukuba ufuna kunixelela ukuba akazi ukuba ilunganga lanto lamfazi?
Said, if she doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind.
What ukuba akayazi ukuba ilunganga ngoko uya kube uphulukene nengqondo yakhe epheleleyo.
I said, just a minute, honey. She is an American. She does as the Americans do.
Ndathi umzuzu nje sithandwa ungumelika wenza njengoba amaamerika esenza.
I said I was in Finland not long ago, sweetheart.
Ndathi bendise Finland kungekudala kakhulu sithandwa.
And I questioned there to a man that set me down, Dr. Munyanen.
Ndabuza ke apho kwindoda eyandihlalisa phansi ugqirha uManyanen.
And we were going to the health baths, what's called the sunda.
Sasiya kwindawo ke kwibhafu yempilo ebizwa ngokuba isona.
And they take you in and pour hot water on hot rocks, and it just sweats you.
Bayakuthabatha ke bawungenise bagale amanzi ngaphezulu mhlawumbi amanzi phezu kwamatye ashushu ize ke loo nto ikubilise.
Then they make you jump in ice water and then back out.
Baze ke emva koko bakwenze utsibele kumanzi omkhenkce uze uphinde uphume ke.
Then you take you into a room.
Baze bakuthathe bakufake egumbini.
And there's nurses and there are women who scrub the man and them naked.
Kukho abongikazi abafazi bokulola amadoda wona ke eze.
Send them back into the pool.
Babathumele equleni kwakhona.
I wouldn't go in.
Andizange ndifune ukungena.
I said, Dr. Munyanen, and that's wrong.
Ndaze ndathi gqirha uManyanen ayilunganga le nto.
He said, all right then, Reverend Branham, that's wrong.
Waze wathi kulungile ngoko mfundisi uBranham okuya kulunganga.
Then how about your American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table and examine every sex organ she's got?
Ngoko uthini ngoogqirha benu baseMelika abamkhulisa umfazi emeze bamngqingise phezu kwetafile baxilonge onke amalungu obuni anawo?
How about your nurses in the hospitals?
Uthini ngabongikazi benu esibhedlele?
I said, excuse me, Brother Munyanen. You're right.
Ndathi uxolo mzalo umanene. Umanene unyansile.
What is it? It's customs.
Yintoni na? Ngamasiko.
When I was in Paris, I could hardly believe it. That the urinals for both men and women were the same one.
Ngokuya ndandise Paris, andizange ndibe nakuyikholwa ngokupheleleyo ukuba izindlu zangasese zokuchitha amanzi abo bobabini amadoda nabafazi zazinye.
I couldn't understand it that the restrooms was on the side of the street for both male and female.
Andizange ndibe nakuyiqonda ukuba izindlu zokuphumla zasecaleni kwendlela izeza bobabini amadoda nabasetyhini.
I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart.
Andizange ndibe nakuyiqonda into yokuba xa abafazi besiya elwandle ukuya kuqubha umfana nesithandwa sakhe.
They had no dressing rooms. They just took all their clothes to the last garment, then turned their backs and put on a little strap and went swimming, but it's so.
Abanazindlu zakunxibela. Basuka bazithabathe zonke impahla zabo uya kuma kwisinxibo sokugqibela. Baze bajike nje beze ngomva bafake nje umtya bayokuqubha. Kodwa kunjalo.
They pay no attention to it. It's a custom of France.
Abayinaki loo nto. Lisiko lase France.
In Africa, women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairies.
Africa, abafazi namadoda, abatsha nabadala, benganxibanga, zimpahla konke, bahamba benqumla amathafu.
Never know what a restroom was or things, or never went out of each other's sight.
Bengazange bayazi ukuba intoni na, indlu yokuphumla, okanye izinto ezinjalo, okanye bengazange bahlukana omnye asithele komnye.
But they don't know the difference. They don't know the difference.
Kodwa ke abawazi umahluko. Abawazi umahluko.
But it's customs of nations.
Koko ngamasiko ezizwe.
But I said, honey, we are different. We're from another nation.
Kodwa ndathi sithandwa, sahlukile thina, sivela kwesinye isizwe.
We are pilgrims and strangers here. That's what makes these things look so wrong.
Singabahambi nabasemzini apha. Yiyo into ebanga kuba ezi zinto zikhangeleke zingalunganga olu hlobo.
For the Bible said they that profess such plainly show that they are pilgrims and strangers, they are seeking a city to come.
Kuba iBhayibhile yathi abo ke babanga ukuba banjalo bebanga babonisa ukuba bangabahambi nabasemzini bazingela isixeko esizakuza.
A man or a woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation that's ever born again of the Holy Ghost don't do those things.
Indoda okanye umfazi Italy, France, Africa, kusona siphina isizwe okhe wazalwa ngokutsha ngomoya oyingcwele akazenzi ezo zinto.
They won't wear those clothes.
Abana kuzinxiba ezo mpahla.
They won't act like that because they're of another nation whose ruler and maker is God.
Abasayi kwenza ngolo hlobo ngokuba bangabesinye isizwe esimakhi waso nomlawuli waso nomenzi waso unguThixo.
We are from heaven.
Sivela ezulwini.
The spirit that's within you motivates your life.
Umoya ongaphakathi kwakho nguwo oqhuba ubomi bakho.
If you are American, you'll do as Americans do.
Ukuba ungumelika uyakwenza njengoba amamelika esenza.
If you are French, you'll do as the French do. And criticize the other.
Ukuba ungumfrench uyakwenza njengoba amafrench esenza uze umgxeke omnye.
But if you are of God, you'll do the way they do in heaven. Because your spirit comes from above and it controls you.
Kodwa ukuba ungowakwaThixo uyakwenza njengoba besenza ezulwini ngoba umoya wakho uvela ngasentla kwaye uyakulawula.
A little something you might look at.
Kukho intwanana onokukhe ujonge kuyo.
In the scripture, those who sought this new city acted different.
Esibhalweni abo babefuna esixeko sitsha babesenza ngokwahlukileyo.
They professed that they were pilgrims and strangers.
Bavuma ukuba babengabahambi nabasemzini.
But on the side of Cain they become fugitives and renegades.
Kodwa kwicala lakwaCain baba ngababhaduli nendlavini.
But Christians were pilgrims and strangers.
Kodwa amaKristu ayengabahambi nabasemzini.
A fugitive has no home. A renegade is a horrible person.
Umbhaduli akanakhaya. Indlavini ngumntu ombi.
But a pilgrim is something real and from a real land in another nation trying to find his way home.
Kodwa umhambi uyinto yakwenene. Kwaye usuka kwilizwe lokwenene kwesinye isizwe ezama ukufumana indlela eya ekhaya.
Professing by his living that he has something that he's from another country.
Evuma ngokuphila kwakhe ukuba unento anayo yokuba ungwelinye ilizwe.
There is the reason.
Naso ke isizathu.
But yet those people who do so, those people who wear those things.
Kodwa nangoko abo bantu benza njalo, abo banxiba ezo zinto njalo.
Let me tell you, in South Africa, when I saw 30,000 raw heathen, naked blanket natives.
Mandinixelele, eMzantsi Afrika apho ndabona khona amawaka ngamashumi amathathu abahede nabakwada eze abantu belozwe abambatha ingubo.
16, 18, 20 year old girls, boys with not one stitch of clothes.
Amantombazana neshumi elinesithandathu, ishumi elinesibhozo namashumi amabini eminyaka budala, amagwengwe engenaso nesiziba esinye sempahla.
Standing there with mud in their faces and painted up.
Emi apho enodaka ebusweni bawo eziqabile.
Bones to their nose and blocks of wood hanging from their ears.
Amathambo eqothozelwe ezimpumulweni zawo kujinga izigotho zemithi ezindlebeni zabo.
Cross human bones or some bones in their hair.
Banqamlezise amathambo omuntu okanye amathambo athile ezinweleni zabo.
Animal's teeth hanging over them.
Amazinyo ezilwanyana ejinga phezu kwabo.
Naked as they come into the world. And didn't know it.
Beze kanye njengokuba bezayo ehlabathini baye bengazazi.
But when they received Christ and fell on their face and received the Holy Ghost.
Kodwa bathi bakwamkela uKristu bawa ngobuso babo bamkela umoya oyingcwele.
They got up and folded their arms to hold shame to their bosom as they walked away and found clothes to put on.
Baphakama basonga ingalo zabo ukugubungela ihlazo esifubeni zabo ekumkeni kwabo baze bafumana impahla banxiba.
Why? They become pilgrims and strangers to this world.
Amen.
Hallelujah.
Ngoba baqala kuba ngabahambi nabasemzini kwelihlabathi. Hallelujah.
They were away from him. Yes, sir.
Babekude kulo ewemhlekazi.
Oh, yes. These people call themselves Christians. They belong to churches.
Oh, ewe. Aba bantu basibiza ngoba bangamaKristu, bangamalungu enkonzo.
They go and say, we are Methodists, we're Baptists, we're Pentecostal. We're Seventh-day Adventists, we're this, that, the other.
Bayem kabathi singama wisile, singama baptists, singaba kwamoya, singama sabatha sile leya kunye na enye.
That doesn't have one thing to do with it.
Lonto ayinanto yakwenza konke nalonto.
Your spirit, the life that's in you, motivates and tells what you are.
Kumoya wakho, ubomi obungaphakathi kwakho, bubo buqhuba buchaza into yiyo.
Jesus said, by their fruit you shall know them.
UYesu wathi niyakubazi ngeziqhamo zabo.
The church has become like Israel first.
Ibandla libe njengoIsrayeli kuqala.
They seen all the heathen nations having a king. God was their king.
Babona zonke izizwe zabahedeni zinokumkani. YayinguThixo okumkani wawo.
And they seen the heathen nations having king. So they wanted to act like the heathen nations and they bought themselves a king.
Base babona izizwe zabahedeni zinokumkani. Ngoko bafuna ukwenza njengezizwe zabahedeni base bazithengela ukumkani.
And as they did it, they got in trouble.
Bathi ke bakuyenza lonto bangena enkathazweni.
Gradually begin to come in. Gradually the world began to slip into them.
Kancinane yaqalisa ukungena. Kancinane ihlabathi laqalisa ukungena ngaphakathi kubo.
Finally ended up in Ahab.
Ekugqibeleni kwaya kuphelela kwaHabi.
One king coming this a little closer to it, and finally squeezed the life out of him.
Omnye kumkani wayesondela nje kancinane kuyo, esondela nje kancinane kuyo, yabe ekugqibeleni yabucudisa ubomi baphuma kubo.
There they went, and when the real king came, they didn't know him.
Bahamba njalo ke kwaze kwathi akufika ukumkani okwenene wabo.
That's the same thing the church has done.
Ilo nto inyeke yenziwe libandla.
It's adopted. Here you are. It's adopted. Politics. Education.
Liye labonela. Nako ke. Libonele ezombuso. Nemfundo. Libonele ukuzenza umbuto.
It's adopted organization. Society. Big churches.
Amen.
High computing preachers.
Bonele kusenza umbuto amaqumhu icawe ezinkulu abashumayela abazigwakwisayo.
And when the real king comes, they don't know him.
Kuzeke kuthi akufika ukumkani okwenene babe bengamazi.
And they're crucifying the very Holy Ghost that's their king.
Baze babethelele kwalaa moya oyingcwele ngukumkani wabo.
They don't know him.
Hallelujah.
but they laugh at him and make fun of him.
Abamwazi koko bayamhleka, bahlekise ngaye.
As the Jews did their Messiah, the church is doing their Messiah the same way.
Njengokuba yenzayo amaYuda kuMesiya wawo, nebandla limenza njalo noMesiya walo.
They don't know it.
Abayazi loo nto.
They haven't got the spiritual insight. Because they're so indoctrinated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world.
Abanako kubona ngaphambili komoya. Ngokuba babambelele kangako kumehlo abo nakoko bakubonayo. Izakhiwe ezikhulu bezama ukukhuphisana nehlabathi.
We are never exhorted to compare with the world.
Asivuselelwa ekubeni sikhuphisane nehlabathi.
We're exhorted to humble ourselves.
Sivuselelwe ekubeni sizithobe.
And one is a majority in God.
Kwaye isinye sisininzi kuThixo.
In the day of the healing evangelists out in the fields, there's such a competitors.
Kwaye namhlanje kubavangeli abaphilisayo baphaya phandle entsimini kukho ungakanani ukukhuphisana abakhuphisane.
One says, well, bless God, I have so many thousand. I got a bigger meeting than you have.
Omnye uthi, hayi makabongwe uThixo ndinamawaka angaka ndinenkonzo enkulu kunawe.
What difference does that make?
Yenza uphi umahluko loo nto?
We have one or 1 million. What difference does it make?
Sinaye emnye okanye isigidi kwenza uphi umahluko?
Are we true to God? Are we true to His word?
Ingaba sinyanisekile kuThixo? Ingaba sinyanisekile elizwini lakhe?
Do we stand under test of the Holy Spirit?
Ingaba siyamelana nokuvavanywa phansi komoya oyingcwele?
Is it true? That's the main thing.
Ingaba uyinyaniso? Nantso yona nto ibalulekileyo.
But we compromise upon the Bible?
Kodwa xa sisenzelelela ngeBhayibhile?
A lot of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible compromise?
Abaninzi baba bantu bethu bakwamoya kwimfundiso zomgaqo seko zeBhayibhile bayenzelelela.
I don't want to hurt feelings. I'm in my own church.
Bakona andifuni ukukhathaza mntu. Ndikwibandla elelam.
Now I feel that I can do just what in the church because I'm preaching the gospel.
Kwaye ndiziva ndinako nje kwibandla elelam ngokuba ndishumayela ivangeli.
But there's tens of thousands of Pentecostal preachers known that there's no such a thing in the Bible as a baptism in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Kodwa kukho amashumi amawaka abashumayela bakwamoya abaziyo ukuba iBhayibhile nakukho nto injengobhaptizo egameni loyisenyana umoya oyingcwele.
I challenge the archbishop or anybody to show me where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Ndiyammema ubhishopu omkhulu okanye nabani na ukuba ndibonise apho kwakhe kwabhaptizwa nabani na egameni loyisenyana umoya oyingcwele.
But they compromise because they organizations has did so.
Kodwa bayenzelelela ngenxa yokuba imibutho yabo seyenze njalo.
There's not one person in the New Testament and for 300 years afterwards the history of what was baptized in the name of Jesus Christ.
Akukho nomnye umntu kwiTestament entsha nakwiminyaka engamakhulu amathathu emva koko ngokwezembali koko babhaptizwa egameni likaYesu Christ.
What is it? Organization. That's did it. Compromising.
Yintoni na? Ngumbutho. Nguwo owenza loo nto. Ukwenzelelela.
And today they took all the street workers off the streets.
Namhlanje ke babathathe bonke abasebenzi basezitratweni babasusa ezitratweni.
They took the tambourine out of the church.
Balususile ugwali itamborini bayikhupha enkonzweni.
They take all the glory out of the church.
Baluthabathe balukhupha lonke uzuko enkonzweni.
And got seminaries preaching little old rooster comb preaching.
Bafaka intshumayelo yasezikolweni zelizwi ukushumayela komqhakana wakudala.
All polished in society and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into.
Konke kulungiswe ngokwasekuhlaleni. Abafazi bawo banxiba ibhulukwe ezifutshane nelokhwe ezibabambayo.
And men smoking cigarettes and gambling and telling dirty jokes.
Amadoda abe etshaya imidiza edlala amaqashiso ngemali esenza iziqhulo ezingcolileyo.
That's a disgrace in the sight of God.
Lihlazo elo emehlweni kaThixo.
I know that's rough, but it's time somebody said something.
Ndiyazi ukuba kurhabaxa oko kodwa lithuba lokuba kubekho umntu onento ayithethayo.
Compromising. Giving in, acting like the world.
Kuyenzelelelwa, kuyekelelwe, kwenziwe ngokwehlabathi.
I don't care if I have to stand alone with nobody but God alone. I'll preach the truth of God's Bible and stand by it.
Andikhathali nokuba kufuneke ndime ndedwa. Kungekho mntu nam ngaphandle koThixo yedwa. Ndiyakushumayela inyaniso yeBhayibhile kaThixo ndiyimele.
If I die, I'll still stand for the truth. We want truth.
Ukuba ndiyafa, ndisaya kuyimela inyaniso nangoko. Ngokuqinisekileyo, sifuna inyaniso.
I'll measure up not according to the church, but according to the word of God I want to measure up.
Andizukulinganisa into ngebandla. Koko ndifuna ukulinganisa ngelizwi likaThixo.
But Delilah, did you notice? She knew that Samson had a power.
Kodwa uDelila niqaphele, wayesazi ukuba uSamson wayenamandla.
And she didn't know where that power laid.
Kwaye wayengazi ukuba esenini namandla akhe.
She couldn't tell what that power was.
Wayengenakwazi ukuba eyintoni nalo mandla.
But there was some great power that Samson possessed. And she wanted to find it.
Kodwa kwakukho amandla amakhulu awayenawo uSamson. Kwaye wayefuna ukuwafumana.
And as Delilah, she kept wooing Samson after her beauty.
Waze njengoko uDelila wabasoloko emrhwebesha uSamson ngobuhle bakhe.
Oh, she dressed herself real sexy.
Oh, wanxiba ngendlela ebonisa umzimba mpela.
She walked before him and she tee-heed like some of the little teenagers of the day and so forth.
Wayehamba phambi kwakhe encumesa njengokuba isenza amantombazana ngoku nezinto ezinjalo.
And just act like something other striptease. Trying to woo Samson to her.
Efuna ukwenza nje njengenye into unostrato ezama ukhwebeshela uSamson kuye.
That's the same thing the world's done to the church.
Yilonto inye kanye ihlabathi eliyenzileyo kwibandla.
Now where is your great power?
Ngoku aphi amandla enu amakhulu?
Well, if we'll organize, that'll break the power. The Catholic Church done it.
Kulungile. Ukuba sakwenza umbuto iyakwaphula amandla. Icawe yamakatolika yayenza lonto.
But the Philistines is on the Samson and a Luther canal.
Kodwa amaFilisti aphezulu kwakho Samson kwavela uLuther.
And he organized again. If you buy me with another card, it'll hold me. So they did.
Baze baphinda benza umbuto kwakhona. Ukuba nithena ndibopha ngenye insondelo iyakundibamba benza ngolo hlobo.
And the Philistines on the Samson, what happened? Wesley came out and broke the card.
Kwakhona amaFilista phezu kwakho Samson. Kwenzeka ntoni? Wesley wavela waziqhawula insondelo.
Now you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson?
Ngoku undiqhathile lonke lixesha. Awazi ukuba ndiyakuthanda Samson.
All right, tell me the truth in your heart.
Kulungile, ndixelele inyaniso esenhlizweni yakho.
All right, you buy me with another card.
Kulungile, ndibopheni ngenye insondelo.
All right, now we'll do that. What is that? That's the denominational card.
Kulungile, ngoku siza kuyenza lonto. Yintoni leyo? Insondelo yobuhlelo.
You let me be free and I ain't got no denomination. Then I tell you have me broke.
Ndiyekeni ndikhuleke ukuze ndingabi nakuba nahlelo. Ngoko ndiyanixelela. Ndiyakuba mbuna.
So how come the Pentecostals?
Amen.
Where's your power?
Kwaza kwathi gqi abakwamoya. Aphi amandla akho?
Philistines be upon me and he broke the cards. Again.
AmaFilisti aphezu kwakho waziqhawula kwakhona insondelo.
But now what happened? It's got the Pentecostals.
Kodwa ngoku kwenzeke ntoni? Lina bakwamoya.
The big doctors of divinity for their pastors. Some great man.
Ogqirha abakhulu bobungcwele abaya kuba ngabefundisi babo. Amadoda athile amakhulu.
They've got just as much school and ritual as the Methodists or Baptists or any of the rest of them's got.
Banengako yona imfundo yasesikolweni nezithethe njengamaWesley okanye amaBaptists okanye nabaphina kwabangabanye abanawo.
Go into a church and you can't hear an amen. Just as cold as a bunch of Eskimos right off the North Pole.
Yiya nje enkonzweni akunawuze uve no amen. Babanda kanye njengeqela lama Eskimo aphuma kwincami yasenhla.
Amen.
Cold. Indifferent.
Bayabanda abanankathalo.
And now the Philistines is on me, Samson.
Ngoku ke amaFilisti aphezu kwakho Samson.
The Philistines is on me, America.
AmaFilisti aphezu kwakho Melika.
Where is that oneness of spirit?
Buphi ubunye bomoya?
Where is the oneness of Pentecost?
Buphi ubunye bakwamoya?
The assemblies of God and then united in the church of God and this, that, and the other.
Ama assemblies of God, nama united nebandla likaThixo kunye nale naleya okanye enye.
Each one with a different ism, this one with that, and this one with that.
Ngamnye kubo ene ism eyahlukileyo, lo ena leya nalo ena leya.
We're so broke up that you can go into a city, the whole revival of one church sponsors the rest of them won't even attend.
Sithe sakangangokuba ungabi nako ukuba ungangena esixekweni ukuya kubamba imvuselelo. Uba ibandla elinye liyayixhasa, amanye kwakhe ayikuya nokuya.
The communists is up on the America.
Amakomanisi aphezu kwakho Melika.
Where is our power? Where is our glory?
Aphi amandla ethu? Luphi uzuko lwethu?
What is it? Because we went after the wisdom of man instead of the power of God.
Yintoni na? Ngenxa yokuba silandele ubulumko babantu endaweni yamandla kaThixo.
Why do we got our preachers and things are so stiff and starchy till they've organized us so we're so starchy and stiff-necked?
Ngoku abashumayeli bethu nokunjalo balukhuni banenkani bathe basenza umbuto sathi sanenkani sanentamo ezulukhuni.
The people, do you ever hear a shout in the church anymore?
Bathe abantu awunakuze uve umkhwazo ebandleni kwakhona.
You never hear anybody cry?
Awunakuze uve umuntu ulilayo.
The mourners bench is put in the basement?
Isitulo sabalili sibekwa kwigumbi elingaphansi.
There's no more glory in the church?
Akusekho luzuko konke ebandleni.
All we do is sit back just as stiff as we can be.
Inye kuphela esinokuyenza kuhlala nje solukhuni kangangokuba sinako.
We're not free, we're bound.
Asikhululekanga sibotshiwe.
The devil with his modernistic demons has bound the church of the living God. That's right.
USathana ngedemoni zakhe zangoku ulibophile ibandla likaThixo ophilileyo. Injalo lonto.
There's no more power in the church. There's no more freedom.
Akusekho mandla ibandleni, akusekho nkululeko.
The people so starchy and stiff.
Abantu banenkani balukhuni.
While the God can come into the midst of Pentecostal people and show that he is God and prove his signs of his resurrection and don't even shake them.
Ngoku uThixo angangena phakathi kwabantu bakwamoya, abonise ukuba unguThixo, abonakalise imiqondiso yakhe yovuko lwakhe. Ayibashukumisi nokubashukumisa.
What a disgrace!
Uzuko, ngoba lihlazo.
Walk across the country, God working, performing signs.
Ndihamba ndijikeleza elizwe, uThixo esebenza, esenza imiqondiso.
And people sitting, well, I guess that's all right. Oh, I know it can be done.
Abantu bahlale baze, kulungile, ndiyaqonda kwayinyaniso le. Oh, ndiyazi kuba inokwenziwa.
It doesn't move them. Why? They're bound with the lie of the world. They're in fetters.
Ayibashukumisi nokubashukumisa ngoba babotshiwe kunye nodelila ihlabathi basematyathangeni.
Now being got into a bound them into a confederation.
Ngoku babafake nase bababophe babafaka kumanyano.
The Philistines are on these Samson. What you going to do about him?
AmaFilistia phezu kwakho Samson. Uza kwenza ntoni ngalonto?
Oh, we've got great denomination, sure.
Oh, sinamahlelo amakhulu ngokuqinisekileyo.
We have greater membership than we ever had.
Sinamalungu amaninzi kunokuba sakasa nawo.
But where's the spirit? Where's the Holy Ghost?
Kodwa uphi wona umoya? Uphi umoya oyingcwele?
That's what the devil has done.
Nanso ke into ayenzileyo uSatan.
It's wooed into the church. It's kept wooing the church. Come to me. I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this.
Ukhwebesha wangena ebandleni. Uthe rhoqo ehwebesha ibandla. Yizani kum. Ndakuninika le tabernacle inkulu ilapha ukuba nje sinokwenza oku.
If you'll get rid of that fanatic preacher you got and get a man, a doctor of divinity, he's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them.
Ukuba nokulahla la mshumayeli uyibaxayo ninaye, nifumane indoda uqhiqha weza kwalizona engqondo. Siya kunakhela isakhiwo esihle esikhulu sodidi sizeke sifane nabo bonke abanye.
Shame on ya!
Nizinhloni.
Amen.
Rather have a man that didn't know split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost.
Amen.
That was uncompromised by the power of God.
Kungcono nifumane indoda engawaziyo umfana omphambili, kodwa izaliswe ngomoya oyingcwele, engenzeleleliyo ngamandla kaThixo.
But it's got us so starchy that some poor saint can break through in the meeting and speak in tongues or shout a little bit.
Kodwa sekufike owe kubeni lukhuni ngokude usizana lo muntu ongcwele aqophozele athethe ngelwimi enkonzweni mhlawumbe akhwaze kancinane.
Or do something and the rest of them will all gander around and look.
Okanye enze enye into baze bonke bathi xhonkosholo ecaleni kwakhe.
What was that? Well, I wonder why that must be a fanatic dropped in somewhere.
Ibi intonle. Walunga. Ingaba kutheni? Inoba ngumaxo othile othiqi evela ndaweni ithile.
You know that's the truth.
Niyazi uba yinyaniso leyo.
Some poor saint step in. Get happy enough to raise your hands and cry and praise the Lord.
Usizana lo muntu ongcwele lungene, lonwabe kakhulu ude luphakamise izandla lulile ludumise inkosi.
Somebody who will holler amen to the preaching of the gospel.
Umuntu othile oyokukhwaza u-amen ekushunyayelweni kwevangeli.
And the rest of them turn around and see what he said. That's Pentecostals.
Basuka baguquke bonke babone ukuba ebesithini na. Ngaba kwamoya ke yabo.
What's the matter? You're patterned after the Methodists, after the Baptists. They pattern after the Catholic. Catholic pattern after hell.
Yintoni na? Nifuza amawisile, nisifanisa namabhaptisi, bafuze amakatolika, amakatolika afuze isihoko.
And all together it's all after hell.
Amen.
Right.
Kwaye yonke loo nto ifuza isihoko, kunjalo.
The liar has wooed you into big churches, fine educated ministers, take the better class.
Udelila unirhwebeshela kwicawa ezinkulu ezinhle abalungiselela abafundileyo.
Well, you know, so-and-so down here is a millionaire. If we could just get him to come into our congregation.
Ngoku yazi, usibani banapha ezantsi, ungusozigidi. Ukuba nje singenza, ukuba eze kweli bandla lethu.
Oh, my. If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there.
Oh, bet. Ukuba akazalwa ngokutsha, ngoku akafanele ukuba abe lapho.
I don't care if he's got $1 million. If he owns 40 Cadillacs. Whatever he's done.
And katal no baunes gidis a dollar. Ubaune kat lakes namashumamani. No baun antonina.
He's got to be born again. Come right down to a new birth and be regenerated by the Holy Ghost.
Unyan the legal ba azalongogusha. Eshezeganyaguzalo lucha zaloka kona ngomoyo ingwe.
And come out of there in a new birth, snotting, excuse me, crying and screaming and tearing all like the rest of them, and live a life afterwards to prove he's got it.
Apume apoke, eguzalo lucha efinya ukolo. Elila ekhala eqhubela phambili njengokuba nabanye besenza aze aphile ubomi emva koko obubonisa ukuba unalo.
Amen. That's what you need.
Amen. Nanso ke into oyisweleyo.
Samson, the Philistines is up on thee.
Samson, amaFilisti aphezu kwakho.
The communists is up on thee. The world's up on thee. The devil's up on thee.
Amakomanisi aphezu kwakho. Ihlabathi liphezu kwakho. USathana uphezu kwakho.
They go back and they see the Spirit of God perform miracles and do things of his resurrection, what Jesus promised.
Bayemka bebona umoya kaThixo usenza imangaliso, usenza nezinto zovuko lwakhe, laa nto yayithenjiswe nguYesu.
They say, you know, I think Brother Branham's got a lot of mental telepathy.
But uyazi, ndicinga uba umzana uBranham unento eninzi yofundo lwengqondo.
My pastor said it was of the devil.
Umfundisi wami uthe nguSathana laa nto.
You poor hypocritical, deluded infidel. All polished up, you wolf in sheep's clothes.
Siza nandini, lom hananis, onga kolwayo kohlisweyo, was lungisa. Ngukandini ambete ingubo zegusha.
Jesus said, if you don't know me, you don't know my day.
Uyesu wathi ukuba benijazile mna ngeni wazile umhla wam.
But you got a bunch of souls that try to make you like the rest of the world.
Kodwa nineqela likaSawule elizama ukunenza nibe njengokuba linjalo lonke ihlabathi.
We want a bunch of men of God who don't compromise on the word but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit.
Sifuna iqela lamadoda okaThixo angenzela leliyongelizwi kokwashumayela inyaniso azeme kubhaptizo lukamoya oyingcwele.
But what has the world done? It's shaved all your power off.
Kodwa lenze ntoni ihlabathi? Liwachebela wasusa onke amandla enu.
You were born Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power.
Nanizelwe ningabahlulwa abantu bakwamoya. Koko ihlabathi liwachebile ngokuqinisekileyo amandla enu.
Now it's just the starch is the rest of them.
Ngoku ninenkani kanye njengokuba benjalo nabanye.
What are we going to do? What's going to happen?
Siza kwenzani ke? Kuza kwenzeka ntoni?
There's one glorious thing that I can think of in this text.
Inye kuphela into eqaqambileyo nokucinga ngayo ukuphetha le tekisi.
While Samson was bound.
Ngeli thuba wayebotshiwe uSamson.
We can't have a revival.
Asinakuba nayo imvuselelo.
Listen to our loyal brother Billy Graham. Revive in our day.
Yivana umzalwana wethu othembekileyo uBilly Graham imvuselelo ngomhla wethu.
Listen to old Robert scream. Revive in our day.
Yivana ola Roberts ekhwaza imvuselelo ngomhla wethu.
Listen to the rest of them. Revive in our day.
Bafeni bonke imvuselelo ngomhla wethu.
How can we have a revival when we're bound?
Singanayo kanjani imvuselelo ngoku sibotshiweyo?
Amen.
We bound the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost revival.
Siubophile umoya oyingcwele ngamahlelo ethu nezithethe zethu kwaye asinakuba nayo imvuselelo kamoya oyingcwele.
I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth.
Amen. Ndiyazi ukuba itshisa ngokushushu loo nto ngenxa yemozulu kodwa ke inyaniso.
How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound and starchy?
Singanayo kanjani ivuselelo kamoya oyingcwele ngoku nibotshwe olu hlobo ninenkani?
Form of godliness, the Bible said it had. Form of godliness, but would deny the power thereof.
Ukumila kokuhlonla uThixo, iBhayibhile yathi baya kuba nokumila kokuhlonla uThixo ukanti baye wakhanyela amandla akho.
The power of what?
Amen.
The power of the organization? The power of the world, the power of the church.
Amandla antoni? Amandla umbutho? Amandla ehlabathi? Amandla ebandla?
The power of the Holy Ghost.
Amen.
That's the secret place in the church.
Amandla kamoya oyingcwele. Nanso into efihlakeleyo ebandleni.
And when the church adopts educated preachers and big buildings and finery instead of the old fashioned Holy Ghost, it better be in a mission again.
Xa ke ibandla lithabatha abashumayeli abafundileyo nezakhiwo ezikhulu nobuqheleqhele endaweni yomoya oyingcwele wakudala, kungcono uba bahlale emishini kwakhona.
Amen.
Amen. Inyaniso.
How are you going to have a revival of the Holy Ghost and people quench it and bound it and afraid of it? There's where the trouble lies. The Philistines is on me. But the one blessed hope we have, while Samson was in jail,
get to about Samson, why is that a jail?
What's the first thing they've done when they caught him? They bound him first. They took his power away. They found his secret. They found your secret. The world found your secret. Now you women all bob your hair. It goes like the world. You men all go and act like the world. It's all right. Tell jokes and dirty jokes and go out and smoke a few cigarettes.
Nina madoda niyaphuma nenze njengoba lenzayo ehlabathi. Nithi kulungile. Nenza izikhulo nezikhulo ezingcweleyo niphume nichaye imidiza ibe mbalwa.
And run out with the neighbor's wives and everything else like that. A little sociable drink to hold your job.
Nibaleke niphume nomfazi ommelwane nayo yonke enye into efana naleyo. Ukusela nje kancinane kwaphakathi kwabantu.
I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water and stay clean and pure before God than to compromise for any kind of a
job.
Right. Thank you. True. Stay true to God.
Injalo lonto. Inyaniso.
Samson, the Philistines is on thee.
Samson, I'm a Philistine. I'm a Philistine.
Branham Tabernacle, worldlyism is creeping in among you. What about it? Have you exposed your secret? Have you exposed that secret that God gave you when you were wallowing there in the sawdust a few years ago? Have you let it creep out
of
social formal worship? What's happened to you? God can come down and perform a miracle and go right down to the audience and tell people the secrets of their hearts and everything. You can heal the sick and afflicted and do signs and wonders and preach his word as hard as he can by the Holy Ghost. And people say, well, I guess that's all right. We enjoy listening to it once in a while. We're not too tired. That's Branham Tabernacle. The Philistines is on me.
I'm a Philistine.
What used to be when the preaching of the word and the old saints with the tears in their eyes would rise to their feet and walk sobbing.
Goku kwakudla ngokuthi xa kushinyelwa ilizwi abangcwele bakudala benenyembe zemehlweni abo babe baphakambe mengenyawo behamba bentywizisa.
Maybe not saying a word, just walking around two or three times and sat down. So filled with the Holy Ghost, the word them.
Mhlawumbe bengathethi bejikeleza nje kabini mhlawumbe kathathu baze bahlale phansi bezaliswe kangako ngumoya oyingcwele ilizwi libondla.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Umntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaThixo.
Philistines is on me, Branham Tabernacle.
Amafilisti aphezu kwakho mnquba kaBranham.
Philistines is on you, Pentecostal.
Amafilisti aphezu kwenu maPentecost.
Of course, the Philistines got you, rest of you. Long time ago when you organized yourself so tight.
Kakade amaFilisti anifumene ninonke. Anifumana kudala ukuqala kwenu ukuzenza umbutho ngokuqina ohlobo.
Nothing could come unless you was a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic or something.
Akwakho into inokungena ngaphandle kokuba ibe ngumPresbyterian, umBaptist, umwisile, umKatoliko kanye enye into.
You wouldn't have nothing to do with the rest of them.
Anizange nifune nokuvanga abanye aba.
So revival in our day, how can we have it?
when the regular revival giver is bound by the world. God won't come in where the world is. You can just depend on that. You associate with the world, then it's all of it. When you let the world creep in, you go to act and act the world, then you are finished. But when you cut loose every fetter from the world and come to God, God will use you until you go to flirting again.
Kodwa kuba niyakuthini wakhawule akhulule konke amatyathanga aphuma ehlabathini nize kuthixo uthi kuya kunisebenza oko nide niphindele ekuziphatheni kakubi kwakhona.
Here's the only hope that I have this morning to wind up my message. Is this?
Nali temba yokuphela kwendinalo ngalensasa ukuhlanganisa lo myalezo wami kukuba
while Samson was bound, a new shock of hair grew down.
Kwathi esakhonxiwe uSamson kwahluma isihlwitha esitsha senwele.
God sent us another church just before the end time.
Thixo sithumela elinye ibandla kanyapha phambi kokuphela kwexesha.
That the power of the Holy Ghost can come into her in the demonstrations of the Spirit in Mark 16 can follow the church.
Ukuze amandla kamoya oyingcwele abe nokungena kulo ngokubonakalalisa umoya ukuze uMarko isahluko esishumini esithandathu alandelane nebandla.
Acts 2 and 4, Acts 2, 38, all it will be following right along with the church.
Izenzo sahluko sesibini verse yesine, izenzo sahluko sesibini verse amashumi amathathu nesibhozo, zonke ezo ziyakulandelana kanye nebandla.
Times and wonders accompany the apostles.
Imiqondiso nemimangaliso yabakhapha abapostile.
Great signs of his resurrection accompany him.
Imiqondiso emikhulu yovuko lwakhe yabakhapha.
While we're in prison, surely God's growing a crop somewhere for the last great kill.
Ngelithuba lisesentolongweni ngokuqinisekileyo uThixo ukhulisa isityalo ndaweni ithile ukwenzela ukubulala okukhulu kokugqibela.
Maybe you, my Christian friend here this morning, maybe your strength has begun to grow.
Yanga inganguwe sihlobo sami singumKristu esilapha kusasa nje. Kwanga kungathi kanti amandla akho aqalile ukukhula.
I pray that this message this morning and out into the land of where this will go.
Yathandaza kuba lo myalezo kusasa nje nakude kulomazwe uyakuya kuwo.
I trust that this message will help bring the vitamin to your system that will grow a spiritual power back into your life again.
Ndiyathemba ukuba lo myalezo uyakunceda ukuzisa isakhamzimba emzimbeni wakho esiyakukhulisela amandla omoya ebomini bakho kwakhona.
Let us bow our heads and pray.
Masithobe inhloko zethu sithandaze.
O Lord God, creator of the heavens and the earth, the author of everlasting life and the giver of every good and spiritual gift.
O Nkosi Thixo, mdala wamazulu nehlabathi, mbangi yobomi obungunaphakade nomphi waso sonke isipho esilungileyo somoya.
Take these words this morning and place them into the heart and water them, Lord.
Thabatha la mazwi kusasa nje wabeke enhliziyweni wancenceshele Nkosi.
May the people pray over these things, seeing that the world has booed the church.
Banga abantu bangathandaza malunga nezinto njengokuba kubonakala ukuba ihlabathi lirhwebeshile ibandla.
And it's finally found its power, found its secret place, found where its secret lies, and has shaved it off.
Laza ekugqibeleni lawafumana amandla alo, layifumana indawo yalo eyimfihlelo, layifumana apho ikhona imfihlelo yalo, laza lalicheba.
Has taken the peoples that once shouted the victory, once had the victory.
Libathabathile abantu ababekade bekhwaza uloyiso, ababekade benoloyiso.
And has shaved them off to stay home on Wednesday night to watch a television program.
Labacheba baguda, labenza bahlala emakhaya ngokuhlwa ngolwesithathu ukuze babukele inkqubo kamabona kude.
Taken the joy out of their hearts and given more love for the world than they have for God.
Aluthabatha uvuyo lwentliziyo zabo. Labanika ukuthanda ihlabathi ngaphezulu kokuba bemthanda uThixo.
Has given more world for worldly, more desire for worldly entertainment than they have the preaching of the gospel.
Labanika ihlabathi ukuthanda ihlabathi ukunqwenela ngakumbi ukuzonwabisa ngokwehlabathi kunoba nokushunyayelwa kwevangeli.
If there's not a great band and a lot of carrying on and hooping and carrying on, then they don't want the old gospel anymore.
Ukuba kukho qela likhulu labadlala imiculo nokubhabhazela okuninzi nokudanduluka bebhabhazela ngoko ke abasafuni la vangeli indala kwakhona.
That brings tears of joy to the soul.
that brings divine healing back. That restores the apostolic gifts to the church. That brings in the risen Christ, the Messiah of this day. But as Israel was bound by their kings, that they could not follow the real king. And the real king, when he came, they didn't recognize him. So is it today, O Lord. The king of glory has appeared in the form of the Holy Ghost. And Lord, they don't know it. They don't recognize it. They're so organized, so tight, that they do not understand it because it's not in their organization. Lord, this is a work of the devil that's done this to the people. May the Samson of God, may the true in heart, those who are longing and crying and pleading and holding on. May they stay with the Lord until this new crop grows out. Until there comes forth again a joy in Zion. And there comes forth a group that can recognize and understand. That can see the Messiah and the hidden powers that's hid from the world that they will not understand now. Grant, Lord, that they'll see this. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
Just now, oh Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one. Send his
power.
They were in the upper chamber all with one accord. All the world had drained out of them. They were emptied up, and the Holy Ghost came. The day they say, come join the church. Put your name on the book.
Namhlanje bathi yiza joina inkonzo yethu. Balisa igama lakho encwadini.
Or bow down and say, I confess Christ as the Son of God.
Kungenjalo khuqa phansi uthi ndiyamvuma uKristu njengonyana kaThixo.
Get up, the devil does the same thing.
Phakama uSathana wenza kwalonto naye.
Certain.
Ngokuqinisekileyo.
The devil was baptized when Judas was baptized.
USathana wabhaptizwa ekubhaptizweni kukaJuda.
The devil went out and preached the gospel when Judas went out and preached the gospel.
USathana waphuma wayakushumayela ivangeli ekuphumeni kwaJuda esiyakushumayela ivangeli.
But the devil didn't get the Holy Ghost.
Kodwa uSathana akazange ufumane umoya oyingcwele.
That's it. That's where the hidden powers are.
Nanso ke. Nangu apho akhoyo amandla afihliweyo.
That resurrection, that no positive beyond a shadow of doubt. Amen.
Olwavuko ukwazi ngethemba liqinileyo. Amen.
He's here. That same Holy Ghost. That one was on the Messiah. He's still on his church. He never leaves.
Ulapha. Ikwangulamo yawo ingcwele munye.
lo awayephezu komesiya usephenzu kwebandla lakhe ake munki.
I'll be with you always, even in you, to the end of the world. I'll be there.
Ndiyakuba nani njalo ndibe kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi. Ndiyakubakho.
The works that I do shall you also, more than this shall you do, for I go unto my Father.
Imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani yona nengaphezu kwale niyakuyenza.
But the world compromises it. All those are days past. Just what the devil wants you to do.
Kodwa ihlabathi liyawaqukanisa. Oh, imihla eyadlulayo leyo. Yile nto kanye afuna uyenze uSatan.
They want you to glamorize. God wants you baptized.
Bafuna ukuba uhombise. UThixo ufuna ubhaptizwe.
God wants you. You say, oh, I don't believe all that they're carrying on. Go ahead, live in your sin. Live in your sin.
UThixo uyakufuna uthi wena, oh, andikholelwa konke okwa kubhabhazela. Qhuba uhlale njalo esonweni sakho, hlala esonweni sakho.
But until you rot, do you rot to your own ideas? Do you rot to your own fashions? And be regenerated again and born again.
Kodwa ungekaboli, ude ubole kwimbono zakho. Ude ubole kwesakho isimbo uzalwe kwakhona ube uzelwe ngokutsha.
And that new life will be altogether different from the one that went down.
Obuya butsha ubomi buya kwahluka ngokupheleleyo kobuya buhlileyo.
A grain of corn goes down yellow, it comes up green.
Ukhozo lombona luhlaluye phansi lugwanqa luphume luluhlaza.
Goes down hard, cased in, it comes up flexible and blowing with the wind.
Luhlala lukhuni luvalelwe phakathi luphume lumvotyololo luvuthuzwa ngumoya.
Oh glory, hallelujah.
Oh suko, hallelujah.
When the winds begin to blow, the grain can't do them but move itself, shift.
Imimoya iqala kuvuthuza ukholona kwenza nto yimbi ngaphandle kokuzishukumisa lumke.
But the little blade flexes and rejoices, grows and strengthens itself.
Kodwa esincinane isithombo siyagoba sivuya sikhule ngoko sizomeleze.
It can never become a blade until the corn is dead and rotten.
Aluna kuzela ube sisithombo lude lube lufile ukhozo lwabola.
Not only dead but rotten.
Alufanga nje koko lubolile.
Can't come back no more. But life comes out of it.
Alunokuphinde lubuye kwakhona kodwa ubomi buphuma kulo.
As I said a while ago, a birth is a horrible thing. Filthy, dirty, the filth is of filth, but that's where life lays.
Njengoba bendichilwe emzuzwini odlulileyo, uzalo luyinto eyoyikekayo, engcoleyo, emdaka, okona kungcola kokungcola, kodwa kulapho ubomi bukhona apho.
When you reckon yourself filthy,
wakuzibalela ekuthini ungcolile.
Reckon your Methodist, Baptist, and Pentecostal creeds filthy, die out at the altar. Then new life comes in.
Ubalele ubuyisile bakho imfundiso yobhaptizo nobupentekoste ukuba ingcolile uze ufe phaya esigukweni ngoko ke kungena ubomi obutsha.
The Holy Spirit makes you in above that. You see God.
Umoya oyingcwele ukwenze ngaphezu koko umbone uThixo.
We shall see him some glorious day.
Siya kumbona ngomnye umhla ozuko.
Someday, beyond the reach of mortal ken, we'll see him.
Ngenye imini engena kufikelela lulwazi olunokonakala siya kumbona.
You believe that?
Niyakholwa loo nto?
Someday beyond the reach of mortal ken, there waits for me a glad tomorrow.
Ngenye imini engena kufikelela lulwazi olunokonakala kukho ingomso lovuyo elindilindeleyo.
I was standing up here on the corner last night and thought I seen little Rabbi Lawson.
Bendime kanye apha ekoneni phezolo ndacinga ukuba ndibona urabi omncinane uLawson.
When he used to be down here and reach around his old cane and pull me with his neck. Around my neck with his cane, up here to the pulpit.
Gogia waikate etanda ukuba lapha ezantsi azasebenzisa intongane endala yakhe engcongolo anditsalele entanyeni yakhe ayijikelise entanyeni yami intonga yakhe endizisa apha epulpitini.
Sing that song that waits for me.
Aculela culo ndilindelwe li.
Some hand is taking the world out.
Amen.
I begin to see things different.
Kwabakho into eyenzekayo. Yalikhupha ihlabathi ndaqala uzibona izinto ngokwahlukileyo.
I've worried so much about the way these American people are doing.
Ndandihlupheka kakhulu indlela abaqhuba ngayo aba bantu baseMelika.
Constantly year by year seeing women and men how they degrading themselves and getting out into sin.
So I almost had a breakdown two or three times worrying over it.
Njalo unyaka nonyaka ndibona abafazi namadoda indlela abazihlazisa ngayo bephuma besiya isonweni ndathe ndaphantse umelwa ingqondo kabini mhlawumbe kathathu ndihlutshwa yilonto.
Yesterday I said to God, I'll not worry no more.
Izolo ndithe kuThixo andisayi kuhlupheka kwakhona.
Your word said it would be so, but I'll stand in the breach and call against it. All that's in me.
Elizwi lakho lathi kuya kubanje. Koko ndiyakuma phaya elunxwemeni lolwandle ndikhwaze ngokuchasene naloo nto ngako konke okukum.
Other day standing up at Green's Mill, my cave way back into the wilderness, been praying all day.
Ngenye imini ndandime phaa phezulu eGreen's Mill umqolomba wam phaa phakathi entlango ndandithandaze imini yonke.
About 3 o'clock the sun was setting. I was standing up there looking across, come out of the cave up on a big rock.
Kwase kwathi malunga nentsimbi yesithandathu ilanga lalitshona. Ndandimi apho ke ndijonge ngaphaya ndiphuma emqolombeni ndiphezulu phezu kwelitye elikhulu. Ndandimi apho ke ndijonge ngasempuma ndidumisa inkosi. Ndandilibona nalo ilanga lihamba lisihla lingena ngapha kwemithi phaa phezu kwentaba.
Just as still as it could be.
Njengokuba ndandijonge ngaphaya komwonyo, ngaphaya kuya kwezinye, kukho uhlaza oluninzi phezu kwazo ifoliage, izole kangangoko inokuba nako.
And I said, Lord, one day you hit Moses in the cleft of the rock, and you passed by him because he was weary.
Doesn't that? Nkosi ngenye imini, wamfihla uMose engcingweni eliweni, wadlula ngakuye, ngokuba wayediniwe.
But you passed by, said it looked like the back of a man.
Kodwa wadlula kufutshane wathi ke kwakukhangeleka ngokwendoda ezengomva.
I said, hide me in the cleft, Lord.
Ndathi ndifihle engcingweni Nkosi.
About that time, over to one side of me, there come a little wind moving down through the bushes.
Malunga nelo xesha ngapha engasecaleni kum kweza umoya omncinane usihla uphumela ematyholweni.
The moved right along, come right down to the side of me, a little wind moving down, went down through the woods. I stood there.
Weza wenyuka kanye. Waza kuchokanye ecaleni kwami. Umoya omncinane usihla wehla uphumela ematyholweni ndema apho.
Someday God only knows just when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion Hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where. When what's going to happen? She's going to close all these little wheels turning.
Ngenye imini nguThixo kuphelo wasiyophyokanye nini. Amavilo mambobonakala yakuma onke ngci. Ngoko ndiyakuya kuhlala kwinduli yeziyo. Ngenye imini engenakufikelelwa lwaso lunoko naka. Ngenye imini nguThixo kuphelwa siyo nini.
Kuyakwenzeka ntoni? Liyakube livala onke la mavili ajikelezayo.
The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. So hang
Kundi twalileka.
One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come in. That's right.
Kolunye lwensuku kwindawo esezazi zeyure yokufa kwam. Ndikhangele kuyo bayeze njalo loo nto.
I looked over
Jordan.
What did I see? Coming for to carry like old Elijah looking over Jordan.
Njengoko Elia ejonge phesha kweJordan.
A band of bright angels coming after me. They were coming for to dwell in a car. So when you get down low, the Lord Jesus, the blessed driver of this chariot. The pilot over the old ship of Zion, the boat of life. Moving down through the building, speaking, his presence is here. The very Holy Spirit that raised him from the grave is here.
Maybe
if they give out no prayer cards. Is there anybody here who come from out of town that I don't know?
Njengoko bengakhuphanga makhathi akuthandazelwa. Ingaba kho umuntu apha ovela ngaphandle kwale dolophu engamaziyo?
That's sure to be prayed for. Raise up your hands that I don't know. Raise your hands up. I don't know.
Olapha ezele ukuthandazelwa. Phakamisani izandla senu engamaziyo.
You there. I believe the little fellow with the mustache back there. Somebody raise your hand back in that way.
Wena apho. Ndiyakholwa ukuba la mfo omncinane uphaya emva unodevu. Kukho umntu othile uphakamise isandla kwela cala.
Yeah, you? Did you raise your hand? All right. Back there, you, sir. All right.
Ewe, wena. Ubusiphakamisile isandla? Kulungile. Apho emva wena, mhlekazi. Kulungile.
Y'all strangers to me?
Andazani nani nonke?
That Lord Jesus, the same shepherd of the flock here?
Amen.
You believe his promises are true?
Inkosi uYesu, isengumaluso omhlamba omncinane olapha. Niyakholwa ukuba izithembiso zakhe ziyinyaniso?
He anoints his church and the works that I do shall you also?
Uyalithambisa ibandla lakhe ukuze imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani?
Even greater than this shall you do, for I go unto my Father?
Nemikhulu kunale niyakuyenza ngokuba ndisiya kuba wam.
More than this? You believe that?
Emininzi kunale niyakholwa koko?
Did you raise your hand that you didn't know me?
Ubusiphakamisile isandla wena ungandaziyo?
You believe God can tell me what's in your heart? Can speak to me just like he did the woman touched his garment.
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela kusenhliziyweni yakho athethe nami njengoba wenzayo kulaa mfazi wachukumisa ingubo yakhe.
You believe he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Uyakholwa ukuba ngumbingelelo omkhulu nokuxhunyiswa kukuva izilwelwe zethu.
If God will reveal to me your conditions, will you believe me to be his prophet?
Ukuba uThixo uyandityhilela iimeko zenu uyakundikholelwa njengomprofeti wakhe.
Believe in his presence you hear, and that's why he permits it.
Ukholwe ukuba ubukho bakhe bulapha nokuba yiyo loo nto ayivumelayo loo nto.
You're praying for your wife. She's got a broken hip, dislocated hip. That's right.
Uthandazela inkosikazi yakho inosikrotyana owaphukileyo usikrotyana ogungqukileyo kunjalo.
That's right, raise up. All right, go find her well. Amen.
ukuba inyani leyo phakama kulungile hamba uyokumfumana iphilile amen.
What about you back there, little fellow raised up with head and mustache? You believe with all your heart?
Unjani ngawapho emva lamfana abephakamile ebenotifu uyakholwa ngenhliziyo yakho iphela?
You believe God can tell me your troubles?
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela inhlupheko zakho?
You believe your son will get all right? You do?
Uyakholwa ukuba unyana wakho uza kuphila? Uyakholwa?
You got a boy. He's got cerebral palsy. That's right.
Unenkwenkwe inokudumba kobuchopho. Injalo lonto.
You're not, it's from Kentucky. That's right, raise up your hand. I don't know you do. If I do, raise your hands like this. We don't know one another. That's right.
Awu, yes, Kentucky. Ukuba kunjalo, phakamisa isandla sakho. Andikwazi, ndiyakwazi. Ukuba ndiyakwazi, phakamisa isandla sakho ngolu hlobo. Asazani, injalo lonto.
Trust in God, do you believe?
Ukuthembela kuThixo, uyakholwa.
As you believe, find your boy the way you believe. Just put your hand on your heart.
Njengoko kholwa, ifumane inkwenkwe yakho ingolo hlobo. Beka nje enhliziyweni yakho.
Who was it here raised up your hand? Was it you? All right, mister, do you believe me to be God's prophet?
Kubani lo bephakamisa isandla sakhe apha bendinga ibinguwe kulungile mnumzana uyandikholelwa ukuba ndikumprofeti kaThixo?
You do with all your heart. You don't have to get up. Just stand right there.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho iphela. Akufuneki unyuke imanje kwalapho.
All right, sir. What's your trouble? You got sugar diabetes. And it's bothering your foot.
Kulungile mhlekazi. Unesifo seswekile. Kunjalo. Kwaye ukhathazwa lunyawo lwakho.
You're from Ohio. Your name's Mr. Miller.
Uvela eOhio. Igama lakho ngumnumzana uMiller.
Go back home and get well. All right. Be with all your heart.
Kuthuka uphile. Kulungile. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kulungile. Uyakholwa koko?
If you can believe.
Ukuba nje unokukholwa.
The lady sitting here, you raise your hand. Big lady. Glasses on.
Elinenekazi lihleli apha. Buphakamise isandla. Elinenekazi likhulu lifake indondo.
You believe with all your heart? You believe you need to be God's servant? You do? All right.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho iphela. Uyakholwa koko, uyakholwa ukuba ndisicaka sikaThixo. Uyakholwa. Kulungile.
If God can tell me what your trouble, you believe? Heart trouble.
Ukuba uThixo yakundixelela ukuba indondo na ekuhluphayo, uyakholwa. Inkathazo yenhliziyo.
All right, raise up your hand if that's right. All right.
Kulungile. Phakamisa isandla sakho ukuba inyaniso leyo. Kulungile.
The lady here next to you raised up heart was really her eyes. I know her. All right, if thou canst believe.
Elinenekazi lapha ecaleni kwakho, phakama inhliziyo kodwa yenanto ngamehlo akho. Ndiyalazi. Ukuba nje unokukholwa.
That there, the next man back there has got heart trouble too and a skin disease.
Phaya emva la ndoda ilandelayo, phaya emva ihlutshwa inhliziyo nayo nasisifo sesikhumba.
You believe that God will make you well? You do, sir?
Uyakholwa ukuba uThixo uyakuphilisa? Uyakholwa mhlekazi?
There's a man back there somewhere raised up his hands and didn't have... Mr. Schubert.
Kukho indoda ephaya emva ndaweni ithile ebiphakamise isandla ebingwe mnumzana uSchubert.
All right, sir. All right, do you believe?
Kulungile mhlekazi. Kulungile. Ingaba uyakholwa?
It's for your eyes also, isn't it? You're praying for your mother sitting out there also. If that's right, raise up your hand.
Ngamehlo akho nawe, ayingawo. Uthandazela umama wakho ohleli phaya naye. Ukuba kunjalo, phakamisa isandla.
We're strangers, is that right? Shake your hand. Shake your hand to one another. All right. That's right. If you can believe, you can receive.
Asazani, akunjalo. Shukumisa isandla sakho. Shukumisani izandla esinye siye ngakwesinye. Kulungile, kulungile. Uba unokukholwa, unokwamkela.
The risen Jesus Christ is in the building. He's the same one.
UYesu Kristu ovukileyo ulapha esakhiweni. Isekwa ngulowa.
What does it do to you? Have you let the world sap all the strength out of you?
Yenza ntoni loo nto kuwe? Ingaba ulivumele ihlabathi liwafunxe onke amandla aphume kuwe?
I want new birth. I want new life.
Osuku, ndifuna uzalo lutsha, ndifuna ubomi obutsha.
I don't care what pain it comes on us. I have to be a holy roller.
Amen.
Anything.
Andikhathali noba kuza kweliphina ithafu. Ukuba kufanele kuba ndibe ngumqengqeleko ongcwele, nantoni na.
I don't care what pain it comes on. I want the real Holy Ghost right on me now. I want to keep it.
Andikhathali noba kuza kweliphina ithafu. Ndifuna umoya oyingcwele wenyaniso njengokuba iphezu kwam ngoku. Ndifuna ukugcina.
I'd rather have it than all the things of the world.
Amen.
Ndikhetha kuba ndibe nawe endaweni yazo zonke izinto zehlabathi. Amen.
Do you believe? Do you believe it's here?
Amen.
Niyakholwa. Niyakholwa ukuba ulapha.
Lay your hands on one another.
Bekanani izandla ke.
Tell me one more thing he could do. Nothing.
Ndixelele into ibenya samelwe kukuyenza. Ayikho.
Have faith now. Believe it's over.
Yiba nokholo ngoku. Kholwa nje ukuba iphelile.
Lord God, creator of heavens and earth. Author of eternal life and giver of all good gifts.
Nkosi Thixo, mdalwa amazulu nomhlaba, mbangi yobomi obungunaphakade, The
Spirit is just so anointing hard. Looks like the buildings are breathing, moving back and forth.
Umoya wakho lapha uthambise kangako Nkosi. Kukhangela ngathi esakhiwa siyaphefumula. Sishukuma sisiya emvana phambili.
Why can't the people understand it, Lord?
Kungani kwabantu bangawuqondi Nkosi?
How they associated with the world so much and got so cold and firm and starchy till they can't know you anymore?
Ingaba bazihlanganise nehlabathi kangako, bazibabanda, bangumkhenqe babanenkani, bathi ababana kukwazi kwakhona.
Lord, God, may this power strike everyone and every sick person be healed. Every sinner saved, God get glory.
Kosithixo angala mandla angahlela wonke ubani aze wonke umuntu ogula yaphiliswe wonke umona sindiswe uze uthixo afumane uzuko.
To Jesus Christ, the Son of God, I ask it. Amen.
Ko Yesu Christ unyana kaThixo ndiyakucela. Amen.
You believe it? Raise up your hand.
Niyakholwa koko, phakamisani izandla.
You accept your healing.
Amen.
God bless you.
Niyamkela impiliso yenu.
Now go and find it just the way you believe it'll be that way.
Ngokuhambani niyokufumana kuyilondlela nikholwa ngayo kuya kuba njalo.
I see visions breaking over others. I gotta come back tonight.
Ndibona imibono isithi gqi phezu kwabanye. Kunjalo kufuneka ndibuye ngokuhlanje.
If you don't believe now, you ain't gonna never believe. That's right.
Ukuba ukholwa ngoku awunakuze ube sakholwa. Kunjalo.
Jesus did it one time and they said, Lord! We know when Messiah cometh, he'll tell us this.
Yes, what your hands are going to make us. But about Ungu, Siaz, but I tell our figure, Messiah, we are going to tell Ogu.
She said, I know the Messiah will do that, but who are you?
Yes, 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 go about Messiah, we are going to Londo. God, we are going to man when.
He said, I'm he.
What in the
boy?
Then she ran into the city and said, come see a man who knows what I was and what I've done. Isn't this the Messiah?
Yes, again, go by Baleka, I'm Genes Tequeniati. His only one of them was into and he on end to end. I gave him Messianaro.
He said, these things will form again in the last days.
What is into his Yaguenzego corner and the Messiah of Kibel?
The church will be preaching the truth. He'll be standing on the word.
He'll
be doing all the commandments of God. He'll not associate with the world. And through there, I'll move and do the same things. They said they'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God. Truth-breakers, false accusers, having a form of godliness. Very religious, going to churches. Having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away.
Bengaba konzi kakhulu, besiya ezinkonzweni. Benokumila kokuhlonela uThixo, kodwa bewakhanyela amandla akho. Kwabanjalo ke zikhwebule.
You people, whoever he was in the church, that he called out just now, the vision's gone from me.
Nina bantu, nokuba benindawo nina apha enkonzweni. Nina athi wanibiza khona ngoku. Umbono umkile kum.
If that was truth, what I said, and me being not knowing that to you, raise up your hands, everywhere it was, all over the church, every person.
Ukuba ibinyaniso leyo, la nto bendiyithetha, ndibe mna ndingayazi loo nto kuni, phakamisani izandla zenu, nokuba ibingubani na konke apha ebandleni, konke, ndawo zonke.
Don't know them, never seen them, but the Holy Spirit here, and he knows them. Can't you see it's not me?
Lungile, yabona. And bazi andizange ndababona kodwa umoya ingcwele ulapha kwaye uyabazi aniboni ukuba asindim.
Listen, if he'll entrust me with that, he'll trust me with the truth of the word, because the truth can only come by the word.
Phulaphulani ukuba unokundibambisa loo nto unako ukundithembisa ngenyaniso yelizwi ngokuba inyaniso inokuza kuphela ngelizwi.
Repent everyone and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
Kukukanonge ngabanye ni baptizo egameni lika Yesu Kristu, ukuze nixolelwe izono, naye niyakusamkela isipho sikamoya oyingcwele.
For the promise isn't to you and to your children, them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Kuba idinga likuni nakubantwana benu, nakwabo bakude eyakuthi inkosi uthixo wethu ibabize.
You believe it?
Niyakholwa.
There's to be a baptismal service just in a moment.
Kuza kubakho inkonzo yobhaptizo emzuzwini nje.
Let's bow our heads and ask the pastor to pray while they make ready for the baptism. I think there's a baptismal service coming.
Masithobe intloko zethu. Ndizakucela umlungiselele athandaze ngokuba salungiselela ubhaptizo. Ndiyacinga ukuba kukho inkonzo yobhaptizo ezayo. Kulungile.